dlala ingoma. Saye sofika eThekwini mhayi baba othina siyodlala ingoma. Sofika sobuka amaskandi sofika bedlala umbhaqanga. Saye sofika amaskandi sofika bedlala umbhaqanga. Awikinyeza khona safika sikhala into eyodwa sonke. Awisikinyeza khona safika sikhala into eyodwa sonke. Wawuzwa nje ntontonto
sabashaya bebele ababekho nabasibonele.
Wawuzwa nje ntontonto
sabashaya bebele
ingo
ababekho nabasibonele.
Sabashaya bebele
sabashaya bebele
ababekho nabasibonele.
Ababekho nabasibonele.
Shaphela madoda ngiyona emhlophe ngiyaphezulu ngiyavumela silova lova nale zimina ngiyadliwa kulowa muzi womthandulo uyayithanda singabe ngabe sewuthenge ngegama lami Mxokana Ndima. Wo! Bahlaba labo uyinxelele kamamthezi ngaza lowo maquba mina madoda hawu noma engasekho baba kumele ngimbonge emhlabeni. Wo! Ithini impahla yePakistan wemfoka ngcola? Wemfoka ngcola ngifika ngangidlalelekile lo nyaka. Hayi hlaba kwajabula usigayigayi mfoka mbele uphezulu into abenza senjani wathi lapho mfana wami. Hawu! Sikinyeza khona safika sikhala into eyodwa sonke. Wazwa nje ntontonto wazwa nje ngqingqingqi. Mawuthi asicula babheni asicula babheni maye bazenza ukwenza. Mawuthi asicula babheni acula babheni bazenza umgqumeni. Awahamba bhova wenduku zakho sezidlala nongelani. Oh walala mjemiseni wenduku zakho zikhiya nongelani. Uzwa nje ntontonto
sabashaya bebelele.
Uzwa nje ngqingqingqi
ababekho nabasibonele.
Ayikho ingoma
sabashaya bebelele.
Ayikho ingoma
ababekho nabasibonele.
Ake uthakudelelwe abantu
sabashaya bebelele.
Yey wemfana uzuncane
Ababekho nabasibonele.
Mabethu bahlala inkosi kina
sabashaya bebelele.